إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حبيبتي وبكرزا حياكم الله ويشتب الله سبحانه وتعالى تميبزا ويبينجرا إبينج بالتصور قرون بجاكو ملايو وروبون جبغابيو بياتوا مبرموبا في نسبو ويشتب الله سبحانه وتعالى أتوي بينجرا بياخرة أتاس بنوزو بياخرة Tuli kumusomo gwafe barakallahu fikum. Ogu kwa atagana kunnaku ekumi ezisoka mumwezi ogwa Dhul Hajj. Innaku zino ekumi ngabe twalabye musomo gwa sose. Zinnaku ezisingira ddala obulungi. Munnaku zonna ezibeera mu mwaka. Nga ne kibayita olunaku kwe kuva kuvaayo oba okuva kukusala kw'emmambya okutuukira ddala kugwa kw'enjuba. Uliwiti bolu naku. Innaku yisingia daru kubeleze beyi. Mudini ya feyobu silamu zezino innaku ekumi. Teri yomulimo omusilamu gwakola Allah na gwagala nnyo okusinga omulimo okolewa muzino innaku ekumi. Abasinga obungi mubasilamu zibara tera kufako. Tebatira mwana watu kuzifako. Lwaki olw'ensonga tebamanyi oba tebannazuku kumanya bukulu bw'ennaku zino. Nsaba wechiba Allah subhanahu wa ta'ala kwa muganda wangi obelimu abo. Aba mazeo okuzizo okukila. Baganda bo mawanga agafa kubusilamu. Agalino okujukiza okurunji. Mwana watu olabira ddala enja ulo nene. Munnaku zino ekumi. Obutafa anaganako na mawanga agalimu engeri yokubira anti notegafayo. Kujukiza kunnaku zino ekumi. Wabarakallahu fikum. Nore chukwa segede fayo nyikire obelenga ozitusa kumuganda wo. Muganda wangi naku zine kumi, tugamye nti emirimu egikolebwamu gye emirimu egisinga ddala okubeera emirungi era emyagalwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Omusomo gwakulembedde twali twogera ku bukulu bw'emirimu. Obukulu bw'okukola kaweefube okubeera ng'ozisoya minzaani y'ebirungi byo. Anti ku lunaku lw'enkomerero minzaani. Minzaani yegenda okubeera wakati w'okuyingira ejjana n'okuyingira omuliro. Faman thaqulat mawaazinuhu fahuwa fi aishati radhiya. Aliba n'ebirungi nga bingi alibeera ali mulamu obwesiimisa. Wa amma man khaffat mawaazinuhu fa ummuhu haawiya. Alibeera n'ebirungi nga bya luzunzu biweufu ate ng'ebi bizitowa. Munnange ajja kuba azikiridde saba Allah ataasa okuzikirira okwo. N'olwekyo barakallahu fiikum tugenda kulaba mu bugazi ensonga mpitirivu ezikwatagana ku nnaku zino ekkumi. Tugenda kulaba bingi ebikwatagana ku kusala, okusala ensolo. Tugenda kulaba bingi ebikwatagana ku Arafa, ebikwatagana ku ayyamu tashriq, n'ebirala ebikwatagana ku hijja mu bufunze. Muganda wange Sheikh Abubakari Serunkuma hafidhahu Allah tabaraka wa ta'ala, ogubwe agukoze asomeseza hajji, ataddeyo ebirowoozo bingi byayize naddala baganda bafe abali mu nsonga y'okubeera nga bagenda kukola hijja. Bangi tebafaayo mwana wattu okugoberera misomo gino. Ogenda okkakkana batuukayo ne bakomawo nga babalinganga abadde abalambuzi. Abamu abagenza okulambulako obulambuzi ne bakomawo. Naye nga singa baataddeyo ebirowoozo ne bawuliriza bulungi emisomo gino, baaligenze e Makka ng'ekyokukola bakimanyi bulungi. N'olwekyo nsaba ekyo Allah subhanahu wa ta'ala muganda waffe Sheikh waffe ow'ekitiibwa abeere nga amusasula empeera enzijuvu. Sabo ekitiibwa Allah amukuume nga y'omu ku baseeka baffe abalungi abatusomesa eddiini yaffe ey'obusiraamu ng'atambulya kitaabu wa sunna ala fahmi salafi l'umma, ng'atambulya Qur'an ne sunna ku ntegera y'abalongoofu abaatukulembera era ng'eddiini bwetu bwetekeddwa okutambula. Kitaabu ya Qur'an, sunna, ahadithi z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Eyo ye ddiini we tujijjaawo. Eddiini tujijjaawo Ancho wechi wallahu subhanahu wa ta'ala yagamba ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum mugoberere ebyo byokka ebyabasibwako okuviira omulezi wammwe Allah wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun temugoberere ekitali ebyo ebibiri byebiriwa alquran ye quran ekyokubiri ye sunna ibigawo byombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'obyaviiri Allah na'am bujulizi ki yagamba wechi ba Allah wama yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha byayoge atajja kundabayi kundowozayi tagobilla hawa wahyun min Allah subhanahu wa ta'ala bubira ubaka wavudiri wechi Allah subhanahu wa ta'ala kali ye Qur'an ni sunna omusomesa yenna akusomesa dini eddiini egenda okuyingiza ejjana erina kubanga etambulidde ku bikolo ebyo ebibiri Qur'an na hadith tebimala lwaki tebimala ng'ate Allahu subhanahu wa ta'ala byatusongerako awo aa bitekeddwa okubeera ala fahmi salafi lumma umma bwe yajja emirembe gigenze gigenda abantu baazuula ne bagunjawo ebintu bingi mu ddiini n'olwekyo tulina kudda awokka owekitiibwa Allah weyarikomendinga awokka Allah weyatukuza natulaga nti wewokka wali ku butuufu wetulina okubeera Allah yagamba ati fa in amanu asoma kwa sahaba fa in amanu bwe banakkiriza abagenda okujja oluvannyuma lwammwe bimithli ma amantum bihi nibakkirizanga mmwe bimukkiriza laba Allah bwatadde tiki kunzikiza abasahaba nentegera yabo yeddiini Allah yagati faqad ihtadaw mumazima ddala bajja kwa balungamye eyo aya etusindika ffenna okubeeranga Qur'ani ne sunna tuteekeddwa okubitegeeranga abo abaali n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe baabitegeera fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw ekyali ddiini ku mulembe gwawe ddiini ekitali ddiini ku mulembe gwabwe si ddiini omunne bwakikolanga akaaba ne bwakikolanga anoonyaamu empeera ensufu mu maaso gallahu subhanahu wa ta'ala tebeera ddiini nga zimawuledi ng'okwabya ennyimbe okusoma eddwa z'ebikungu boruda barizanji okuyimbira mu talawiya kuza maddaga nuhu mbogo maadha ebiki ebirala awonna bingi bingi tahaliri talakain ebyonna si bya mu ddiini yaffe ey'obusiraamu tebiri mu ebyo ebyaliko basahaba mbaka Muhammadi alayhi assalatu wassalam era mu ngeri y'emu nga tugenda ku musomo gwaffe barakallahu fikum mu butongole twebaza baganda baffe bonna abateekayo ebirowoozo ne kaweefube okubeera nga maadha basaasaanya emisomo gino mu mikutu egy'enjawulo nabeera nga bagituusaako abalala ne bagisamarayizinga mu biwandiiko abalala ne bagisalamu zisiddi abalala ne bakola ekintu eky'ebbeeyi ennyo simanyi abalowooza ku bunene n'obulungi bwakyo naye nga nze manyi nti biiznillahi subhanahu wataala omutonzi waffe omulungi ow'ekitiibwa abasasulamu kinene abakwata emisomo gino ne bagitereka abamu balina zikompyuta emisomo gino bagifunira zifayiro ku kompyuta zaabwe ne babeera nga bagitereka okwo essaawa yonna emisomo gino gye bagyetaagisiza ne babeera nga bagijjayo ne gigasa abaddu kutegeezaako muganda wange nti emisomo gino buli lecture yonna emala okusomesebwa tetugitereka tugisangulamu mu kiseera ekyo kyennyini tugisangulamu tetuba nayo n'olwekyo gwe ali eyo agiterese oli wabbeeyi nnyo barakallahu fik Allah akuume akuwemu obulungi bungi nenyongera okwebaza baganda bange ne banyinaze bonna abatwala obudde bwabwe ne bawuliriza emisomo gino ne bongera okutegeera eddiini yaabwe ey'ekitiibwa nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wataala bonna abasasule bulungi abeere nga abaddizaawo ku ekyo kye bakwata ne bagula maadha empewo ne bagiteekako okubeera nga basobola okudawunloadinga emisomo gino egimu gibeera minene n'obudde batwala okubeera nga bakola ekyo waliwo baganda bange abamu bali Imarat bali mu UAE Dubai bantegeezaako laga tuli wano tuli babiri omu ataddeyo maadha akantu akamu aka earphone kali mukutuka omulala akalakali mukutuka omulala tuli wano ku mirimo gyaffe we tukolera naye biiznillahi subhanahu wataala nga bwe tuwuliriza nsaba Allah abo bonna abafaanaganako bwe batyo n'abalala bonna abakola buli ennaka weefubeewo okulabika nti eddiini ya Allahu subhanahu wataala yetegeereka mu baddu Allah abeerenga abawaamu obulungi bungi nsaba Allah ateeke baraka mu baganda bange bamashayikhi bonna abasomesa abasiraamu munsomesa yonna abali ku mikutu, abali mu masajidi, abali ku zi radio, abakola buli kyonna ekisoboka okubeera ng'eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala etegeerekeka, nsaba Allah abeerenga abawaamu obulungi bungi. Abalungi abakkiriza, olwaleero tutandise omusomo ogukwatagana ku kusala. Njagadde omusomo guno tugutandike mu bwangu olw'ensonga biiznillahi subhanahu wa ta'ala guliko emisomo ng'etaano oba mukaaga, bali giyinza n'okwera omusanvu. Awamu n'ekyo nga essaawa y'oggula ensolo etuuse, baganda baffe abasuubuzi bangi balina bingi abasuubula ensolo zino ez'okubeera nga bagenda ziwa abasiraamu bazisale, balina bingi byetaaga okubeera nga bategeera mu kiseera kino. N'olwekyo kikulu nnyo okubeera nga omusiraamu yenna ateekayo ebirowoozo okumanya ebikwatagana ku nsolo zino n'okuzisala. Wabarakallahu fikum. Tugambye tugenda kulaba ebintu bingi mu nnaku zino ekkumi ebigenda okubeera nga byongera okutangaaza mu ddiini yo ey'ekitiibwa. Wajazakumullahu khaira. Abalungi abakkiriza, mukimanye nti mu ddiini yaffe ey'obusiraamu oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala yateekamu okusala, nga ne kye bayita okusala tubeera tusalira Allahu subhanahu wa ta'ala. Mu ddiini yaffe ey'obusiraamu mulimu okusala udhuhiya, era nga bwe ugenda okubeera omulamwa omutongole. Ebigikwatako tugenda kubiraba biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Mu ddiini yaffe ey'obusiraamu mulimu okusala aqiqa, okubeera nga tusala omwana bw'abeera ng'azaaliddwa tumusalira aqiqa. Eyo naye tugenda kujyogerako mu bugazi biiznillahi subhanahu wa ta'ala nga tuli mu maaso, nga tugenda mu maaso n'emisomo gino biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Era mu ngeri ye mu ddiini yaffe mulimu okusala omuntu ng'asala okusala kwe okw'okulya, luwaddembe okusala ensolo yonna n'ogirya, n'ogirisa abantu bo, okusalira abagenyi n'ebifaanaganako bwe bityo. Kaakati nga tuyimiriddeko wanooka, kye bayita okusala kubeera kwa Allahu subhanahu wa ta'ala yekka. Okusala okw'okusinza, okusala okw'okubaako ky'otangira, okusala okw'okubaako ky'oyita, okwo kweyawulidde Allahu subhanahu wa ta'ala yekka akukolera ekitali Allah aba afuuse kafirun billahi al-azim, abeera mukaafu yennyini ow'olulango. Teekayo ebirowoozo kugaziza akantu kano okategeere bulungi. Tugambye okusala okw'okusinza, ne tugamba nti okusala okwo okw'okusinza kubeera n'ensonga zino bbiri. Imma oba olina ky'oyita oba oba olina kye weetangira. Okusala okwo kweyawulidde Allahu subhanahu wa ta'ala yekka. Tusala nga tulina kye tuyita. Tuyita ki? Tusala nga tusala ku lwa Allah, nga tumusaba atuteekeko okusaasira kwe, atusiime, atwagale, atuteeke mu baddu b'abalongoofu, ataase ebinezo by'entaana, atuyingize ejjana. Ne tusala nga tulina kye twekingiriza. Twekingiriza ki? Obusungu bwa Allah, okugwa mu busungu bwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga tusaba Allah ateeke okusaasira ku dduniya, Allah ataase embeera z'omu ntaana zonna, ataase ebinezo by'omu bbaliro, ataase ebinezo by'omu muliro. Tusala nga twegomba okufuna okusaasira kwa Allah, nga twetangira obusungu bwa Allah. Awo tuba tuli mu kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Singa omuntu asala ng'alina ekintu kyonna kyakoowoola kijje gy'ali mu bintu eby'amakulu, oba ng'alina ekintu kyonna kye yeetangira kimuveeko oba tekimutuukako, mu mbeera efaanaganako bw'etyo, omuntu oyo aba akoze shiriki ennene etamulekanga musiraamu. Ne bw'aba nga sigida eringanga akatole k'eryanda, gano ge tufumbisa, nga nkwafu nzibu, nga nkwafu nzibu, ebbanga ly'amala ng'asalidde ekitali Allah makulu agafaanaganako bwe gatyo, abeera mukafiri. Nga ki? Ng'okusalira omusingi oba okusalira akasolya, ekizimbe n'okikwata, imma n'osaliramu embuzi oba n'osaliramu enkoko oba n'osaliramu endiga oba n'osaliramu ente oba n'osaliramu omuntu, tebikomaawo. Ne bwe bagamba nti kwata nsiri, oyagala ekizimbe kyekyo kinywere, kigume, kibereke emikisa, kibereke tekigwa ko bapangisa, kireke kugwa, kibereke kiginga buli sawa ki amakuru oli oyagala embeera eyo ne bagamba tikwata ensiri oginyige, n'okwata ensiri n'oginyiga n'ogitta. Bwenga kye bagambye oba osalidde ekizimbe ekyo, eyo ensiri ekufulumya mu busiraamu, wallahi n'ekusiraanyiza mu muliro okuggyako ng'ogenza okufa ng'omaze okola tauba. Osaze okusala okwo ng'olina by'okoola okwoola emikisa gya Allah nedda. Gyaki? Gya mpewo. Mpewo. Empewo kye ki ekyo? Oli mu kusinza lubaale, oli mu kusinza bigundi ebintu mpe ebifaanaganako bwe bityo ebigwa mu kategori eya shiriki. Olina ky'oyita emikisa. Nga naffe bwe tusala nga tusalidde ku Allahu subhanahu wa ta'ala, nga tuyita okusaasira kwa Allah. Twegomba okusaasira kwa Allahu subhanahu kutuukeko. Kati gwe oli mu kuyita, onoonya emikisa, onoonya emirembe, onoonya obukuumi okuva mu mpewo ezo. Obanga weetangira ebisiraani bubiribirike kubeera ku kizimbe ekyo, oba maazi okusiraana n'ebifaanaganako bwe bityo, ebyo oli mu kutangira. Y'ensonga lwaki osaze. Osinzizza ebyo by'osalidde. Teri gw'oyinza kubuuza akoze ekyo nti wange, eno enkoko gy'osaliddemu n'omuguuni n'osamulizaamu omusaayi osalidde Allah ga nedda. Okola ki? Bwe batyo bye baŋŋamba nkole. Baani? Nagenda ew'omusawo n'aŋŋamba n'ampa amagezi nkole bwe ntyo. Ebyo by'osinzizza okoze shiriki. Ekintu kino ky'oteekeddwa okolya Allahu subhanahu wa ta'ala, okikoledde ekitali Allahu subhanahu wa ta'ala, fasurta kafiran murtaddan khariji ani ddiin. N'ofuuka murtadi yennyini omukaafu ali wabweru w'obusiraamu, ne babeera baakuzaalira Makka mu kisiibo, mukaaba munda, mukaaba munda, toba na busiraamu okutuusa nga okusalako kwa Allah yekka. Oba n'osalya tanuuru esobole okujja, n'otya nti bw'otagisalira tegenda kujja. Oba akasolya nti kaleke kubuukako. Oba luguudo nti awa n'omusamba gwa ntegukkiriza tegusiima, abaada tegusobola kusiima okutuusa nga tugusalidde. Baleeta abavubuka abaveeyo mbyale yeeyo namuleeta mbu ajja akole. Owange kebera wansi w'omupiira wabeeri ekintu ekiriyo, kebera emabega n'ataako reverse n'ajja n'amubetenta bulungi ne batebenkera nti ewu kati omusambwa gwawo gukazungulu oba gundi oba gukamenya miggo oba omusambwa gwawo gugundi gukiigo gukakuba mpanga gugenda kubakkiriza gubibayitewo wa ila nga tebannatawutirawo muntu tegutebenkera. Oyo yenna akola ekifaanaganako ng'ekityo abeera mukafiiri. Oyo yenna akisiima abeera mukafiiri. Oyo yenna agamba nti kirina ki abeera mukafiiri. Nziramu, oyo yenna agamba nti kirina ki abeera mukafiiri okutuusa ng'agamba nti qul, nga Allah yagamba nti bagamba abaddu nti inna salati, mazima okusala kwange, wanusuki n'okusala kwange, wano wetuli wanusuki n'okusala kwange, wamahiyaya wamamati, n'obulamu bwange n'okufa kwange byonna lillahi rabbil alamin, bya Allah omulezi w'ebitonde, la sharika lahu, simugattako. Kitegeeza kyo la sharika lahu nti biri Allah byamenye bw'obikola ekitali Allah oba omugaseeko oba okoze shiriki. La sharika lahu wabidhalika umirtu, bwatu Allah byandagira tosalanga okujjako ng'osalidde ye. Wabidhalika umirtu wa ana min almuslimin au wa ana awwal almuslimin. Nolwekyo ekyoteekeddwa kiteeka mu mutima gwo nekitebenkerayo, teiyo kisalirwa okujjako Allahu subhanahu wa ta'ala yekka. Bwe tusalira okusala okw'okusinza kwekuliwa kw'okusembera eri Allah n'okumusaba akutaase ebibi okubeera nga bikutuukako. Ekyo tukikola Allahu subhanahu wa ta'ala yekka. Ate mu nkola yokka yokka Allah gyatukkiriza. Allah tetugambako ntusalire, tokkiriza kukwata nkoko n'ogisalira mu musingi nti nsaze ku lwa Allah, nkusaze enkoko eno mu musingi nga ngisalira ku lwa Allah. Kiri haram, tokkiriza kukikola. Nsalidde embuzi eno emaadha etanuuru esobole okujja ku lwa Allah nedda, lwaki? Tekirimu ibada nabi zyatusomesa. Ate oba okikoledde shayatini ngaga ngeebyo byenkulazeeko ebyo ekizambo zenkulazeeko ezo, ate obukafiri bwennyini obwedde emirimu obukufulumya mu busiraamu, obukufulumya mu butongole mu busiraamu. N'olwekyo bannange, ekintu ekisookera ddala kye tuyiga mu biseera bya hajji nga bwe tujja okulaba omusomo mu butongole ebintu, emisomo egy'enjikiriza gye tuyiga mu hajji, tugenda biraba insha Allah mu maaso nga tusemberedde mu kiseera ky'okuyingira mu hajji biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Ekimu ku bintu ebisookera ddala bituyigawo wano Allah atuyigiriza nti kibayita okusala kike. Kibayita okusala kike. Tetusala okujjako nga tusala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ekka. Ng'oggyeko okusala, Allah kwe yatuyigiriza okumanyiddwa. Okw'okulya ensolo zaffe tuli baddembe okusala, tuli baddembe okusala ebinyonyi bye tulya, tuli baddembe emaaga okusalira abagenyi bye tulya, ebyo ebifaanaganako bwe bityo. Naye ekikwatagana okusala okw'okusinza kweyawudde Allah subhanahu wa ta'ala ekka. Omuntu yenna akukolera ekitali Allah faqad kafara billah. Munnange oyina ebizibu, omusabuzi nakuyita, jangu n'enkoko. Buli ogenda musabu n'otwala enkoko, okwo okusala kemugenzi okusalirako shayatini, wallahi billah, tekuleka ng'oli musiraamu. Ne bw'obeera otokota oluwarabu, tekuleka ng'oli musiraamu. Anti Abu Lahabi, buli lunaku tulumiriza, emisala n'ekiro mu sala, sayasila naara, dhaata lahabi, oyo, lwe lwali olulimi lwe, luva ku ggondo olw'ebirakaraka. Lwe lwali olulimi lwe. Oli mwali mukubi wa kitabo, abantu bajja gy'oli n'enkoko n'obasalira, oba mukafiri yennyini ow'ekikolo. N'obeera ng'oli mwogezi wa Arabu, n'obeera nga Qur'ani wagisala, wakola tya, Qur'ani wagisoma n'ogikwata. Ne bw'obeera wagifumba biyita okufumba bino ebintu ebitaliyo mu ddiini yaffe, tigundi yafumba Qur'ani. Ebyo n'ebifaanako bwe bityo. N'olwekyo barakallahu fiikum, tubeere nga tutegeera ensonga eno mu ntegeera entuufu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, point eyokubiri abalungi abakkiriza, kimanye nti baulama ba umma, baulama b'obusiraamu bakyegattako nti mu ddiini yaffe mulimu okusala duhiya. Tekiri mu khilaafu mu ddiini yaffe ey'obusiraamu mulimu okusala duhiya. Bal kimanye nti okusala duhiya si kya mulembe gwaffe guno gwokka, la bal emirembe gyonna egyakulembera. Emirembe gyonna egyakulembera Allah subhanahu wa ta'ala mu ddiini yaagyo, ng'eddiini yabanga busiraamu wabula shara'i zaawukana, mu shari'a y'emirembe gyonna egyakulembera Allah subhanahu wa ta'ala yateekamu okusala. Mwabangamu okusala ensolo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okulaga nti eyo ibada eyina kuba ya Allah mu buli kiseera kyonna, Allah subhanahu wa ta'ala yabateeramu okusala. Allah yagamba nti wali kulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru isma Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Buli mulembe gwonna Allah yaguwa mansak, kitwaga nti qul inna salati wa nusuki wano. Allah gamita ja'alna mansak wa nusuki. Allah subhanahu wa ta'ala buli mulembe gwonna yaguwa okubeera nga gusala ensolo zino, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, nga bamwebaza olw'okubeera nga yabawa mu bulamu bwabwe n'abateeramu ensolo zino ze bayita bahimatul an'ami, ze tugenda okulaba mu maaso ziri nnya: eŋŋamiya, ente, endiga, embuzi. Ebyo kabi ebisalibwa tugenda bira mu maaso bino mu bugazi, nkoonako bikoono wano mu ntandikwa biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kati buli mulembe Allah yaguwa ibada eyo. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Buli umma, walikulli umma, kumulembe gwa nabi Ibrahim tolaba Allah yagamba ti wafadainahu bidhibhin adhim. Allah subhanahu wa ta'ala nanunula nabbi Ismaila okubeera nga asalibwa, yamununula naki? Allah gati bidhibhin dhabaha yadhbahu bidhibhin, n'ekisalibwa adhimun ekyekitiibwa ekyamaanyi yali ndiga, nga bwetujubira amaaso insha allahu ta'ala. Owekiri wamukkiriza, waaki oduhiya weeri, waaki okusala duhiya weekiri? Okusala duhiya weekiri wa nsonga nnya. Allahu subhanahu wa ta'ala yakiteeka mu ddiini yaffe eno ey'omubaka Muhammadi alayhi salatu wassalam, nsaba Allah atusinkanye naye nga tulimu abaamukkiriza mu mazima, atusinkanye naye nabbi waffe ono omulungi ow'ekitiibwa. Mu ddiini ya nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, mu shari'a ye Allahu subhanahu wa ta'ala yateekamu okusala lwa nsonga nnya. Ensonga esooka, ihya'an li sunnati Ibrahim al khalil alayhi salatu wassalam, okuzza obujja n'okuzza okusa enkola ya nabbi Ibrahim alayhi salam. Anti Insonge ene etandika na kisa ya Ismaila alayhi salam. Kisa ya Ismaila eno bagisomera ko bingi ebitufu n'ebitali bitufu. Era abantu bangi bwe batuuka mu kulina ku lwaidi basoma kyafayo kya Ismaila. Ne bakiteekamu ebintu bingi, bingi, bingi ebitaliimu, ebitali bitufu. Tujja kulaba ekyafayo kya Ismaila nga bwe kifaanana insha Allahu ta'ala mu bufunze nga Allah bakinyumiza mu Qur'an insha Allahu ta'ala. Kakati ekyafayo kino kya Nabi Ismaila fenna kye tumanye kiri mu Qur'an na ddala mu surati Saffat. Kye kivaako okubeera nga tusala ensolo zino. Allah yagamba nti fabasharunahu bighulamin halim. Allah namusanyusa n'omwana omugonvu ayina hilmu omukwata mpola Ismail. Alhilmu kye ki? Tark alintiqam maa alqudura. Kye bayita alhilmu, kye bayita halim. Fulan rajulun halim yaliwa huwa alladhi yatruk alintiqam maa alqudura. Ye muntu alekayo okwesasuza okuwolera eggwanga nga talina obusobozi. Amma atalina busobozi awetabira halim kubanga oredi talina busobozi naye alina obusobozi obuwolera eggwanga. Yesonga wati manyaga Allah subhanahu wa ta'ala mwemuli erinnya alhalim lwaki? Kubanga alina obusobozi obututuusaako eibonerezo buli wonna etumujemedde naye atuleka nga alina obusobozi. Kati wabasharnahu fabasharnahu bighulamin halim falamma balaga ma'ahu sa'ya. Ismaila alayhi salam bwe yatuuka ku sa'ya akuze qala inni ara taata Ibrahim yavaamugamba nti mutabani wange ndaba fil manami ndaba mu kirooto anni azbahuka nga nkusala fanzur maadha tara gola bote ku nsonga eyo omwana amanyi nti ebirooto bya bannabbi ebira wahayi bubira obaka. Yagamba atya qala ya abati faal ma tu'mar mukadde wange kola Allah kyakulagidde satajiduni insha Allahu min asabirin ojja kunsisinkana amakulu togenda kunfunamu mbeera yonna yakudduka misinde wabula ogenda kunsisinkana nga ndi mugumiikiriza kwekyo Allah kyalamudde. Allah gan falamma aslama bombilwe bamala okwewaayo lwaki bewaddeyo omuzadde okusala omwana we Allah gwamuwadde mbukadde omwana wasooka gwamaze ebbanga ngalagira Allah subhanahu wa ta'ala amuwa omwana Allah mumuwadde. Kati okugala ogamba nti asala omwana ono wallahi kwewaayo. Falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu aslama tugandi tulebe kutaata ekyokubiri aslama okwewaayo eno alfu thnain yowulya aslama ma emimu ewanvu yeeyo. Falamma aslama bombiriri amakulu taata yeewaayo n'omwana ne yeewaayo. Omwana yeewaayo atya kwe kukkiriza atusibweko ekigambo ekyo ekine buli omu kimumalira okukirowoozaako bonnayi baamala okwewaayo. Wanadainahu ayya Ibrahim Allah naamukowoora tiwange gwe Ibrahim kad saddaqta arru'ya Allah byakulamuddeko obadde wa mazima era ddala weewaddeyo kubiteeka mu nkola. Inna kadhalika najzi almuhsinin ayi wunsikega nti wafadainahu bidhibuhin adhim Allah naanunula Ismaili ono n'ekisalibwa ekyamaanyi ne tuzijjawo entandikwa y'ensonga eno yeriwa okubeera nga nabbi Ismaila alayhi salam ne taata we bwe beewaayo Allah yabanunula n'ekintu ekyo endiga eyo ey'amaanyi nababeera nga baagisala ne tutandikirawo sunna y'okubeera nga tusala odhuhiya n'ebeera ng'eteekebwa mu maadha ku mulembe mu shariya y'omubaka Muhammadi alayhi salatu wassalaamu nga bw'ojja okulaba ng'ebintu ebisinga obungi byetukola ebintu bingi ebikolebwa mu gundi muhajji e Makka biva kweyo mukyafayo kya Ibrahim alayhi salaamu nga Safa wal Marwa okudduka tuto Safa ne Marwa Hajara nga adduka tuto Safa ne Marwa anoonya amazzi nga bitujja okubiraba bino bituufu biri mu ddiini yaffe wa barakallahu fikum. Ensonga eyokubiri eyateekesaawo udhuhiya oweekiba Allahu subhanahu wa ta'ala yagiteekawo okubeera nga maadha tugaziya ku bantu baffe famire zaffe zifune ebyokulya naffe ffennyini nnyini tufune ebyokulya abeetaavu bafune ebyokulya babeere basanyufu ku lunaku olwo olwa Eid. Era wano Allah agamba oweekiba Allahu subhanahu wa ta'ala nti fakulu minha ensolo ezo musaze muzirye mulye ensolo ezo wa at'imu lbaisa alfaqir era muliise n'abanaku abatalina mubaliise. Netuyigawo ki wano nti Allah yagadde ensolo ezo zetusaze tufunemu empeera ate ayagadde mu ngeri y'emu okutuwa ennyama naba abantu wale banga na tabina busubuzi bufuna kunyama berenga bajifuna eche chokobe fakulu minha wa at'imul ba'isa al faqir eche okusat Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa okusala ensolo zino tusobola okubeera nga tumwebaza olw'okutuwa ensolo zino zibaita bahimatu al an'am yagamba kyo Allah subhanahu wa ta'ala nga tulage ensolo mu surati yasin yagamba tu wadhallalnaha lahum Allah yatugondeze ensolo zino wallahi omuraro omuntu omu Allah amusobozesa okubeera nga alunda ente 15 ng'oluusi muvubuka ng'enjogera bweri bayita lusonjoggo muvubuka munafu mutono yenna atambwi nga ddala mbutuufu ensolo emu bweti bw'eba emwetaaze ente emu yokka bweti bw'eba emuteebeddemu bweti talina kyayinza kugikolera okujjako emusaanyaawo ne Allah laba tulage ekyengera kino abantu bangi tebatafaako ne bagenda mushiriki ne balekawo Allah wallahi nga kabonera akali kirya bulunyo Allah katulaze mu Qur'an nga tewali akayisaako maaso okujjako oyo aliko ekizibu ku ddiini ye Allah katuwadhallalnaha lahum ensolo zino Allah yazitugondeza n'azitusikiramu obukambwe tebulimu n'aziteekamu okutya gye tuli zibeere ngonvu gye tuli wadhallalnaha lahum engo emu teyenkana nnyana naye engo bw'etuuka ku kyalo abantu bonna olumala asiri nga bayingira mayumba gaabwe nga beggaliramu engo emu nga yatuuse ku kyalo engo emu kyabange nti engo yawaguze ku kyalo kuliko engo yayingidde ku kyalo abantu majege gajja okugikima majege gajja okugiyigga gagitaasa abantu amaje gegajja okugitaasa abantu naye omuntu abeera mu nte 15 noyingira mu kiraalo ndaniko kiyita ayita mubooti ngeri awo eyina amayembe amasongovu ninga tina kyeyinza kukola n'ogikama engamiya obwana obuto buzituulako olaba akaana akato ka myaka 7 kagikutta omuguwa kagitambuza seemu ziri ngamiya 3 emu bagiteeka bagisibako omuguwa ne bagugatta ku ndaani 3 nekazikwata eno mu maaso nekatambula zitambulira ku pesi gyekaagala kazitwala gyekaagala nga kaana kato myaka 7 kino Allah kyagamba nti wadhallalnaha lahum owekiba Allah subhanahu wa ta'ala yabeweewuulira ensolo zino n'azibanguyiza faminha rakubuhum ezimu kuzo bazeebagala ne bazitambulirako amakulu transport waabwe waminha yaakuluun ate ezimu kuzo era basala ne balya amakulu ensolo ezo bazirya ate endala bazitambulirako ng'eŋŋamiya kuba eŋŋamiya yeetambulirwako kati ate zizembu ze tuzitambulirako faminha rakubuhum waminha yaakuluun Allah nagati walahum fiha manafiu baina n'emigaso emirala mingi gye bakozesa eŋŋamiya ezo Allah yagamba mu aya eri mu surati Nahl yagamba nti watahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishiqqi al-anfus ensolo zino zibeetikkira ebintu ebizito bye mutaalisobodde kubituusa gye mwagala okujjako nga mubonyeebonye nnyo subhanallah saba Allah attaasa okubeera abashiriku wallahi mushiriku mubi alekawo mutonzi afaanaganako bw'atyo n'abeera nga adda ku njala za kamunye ku bigoonyagoonya ebikalu ku biriba by'emmondo ku nsiriba n'addamu ebyo ebintu ebikalu ebifo ebyo eminye emikalu emmese ensoli minkalu ezo n'azidadda ku ezo n'alekawo Allah fatabban lilmushiriki Allah agamba nti singa si ensolo ezo twalimenyese nnyo okwetikka ebiro kubituusa gye twagala Allah gati wadhallalnaha lahum faminha rakubuhum waminha yaakuluun walahum fiha manafiu baina n'emigaso emirala mingi amaliba agava ku nsolo ezo bakolamu engatto bakolamu ebijaketi amayimba ago bagakolamu bingi maadha amagumba bakolamu ebintu bingi obusaane buteeka obugimu nebeera nti ate nevaako olusuku nevaamu amatooke amata ge tunywa kamu ebintu bimeka abantu emigaso emeka just okubeera nti business mirimu bano bakinjaje bano batunda birenge kawungeezi bano bakola biki ebyo byonna nga biri ku nsolo ezo Allah walahum fiha manafi abantu abo baddu balina n'emigaso emirala mingi wamashalibu n'ebyokunywa afala yashkurun tebalinaamu kebaza tebalinaamu kadde eri Allah subhanahu wataala bamukafure bukafuru azizi nebamulekawo nebadde eri lubaali nebatandika okwalula abalo nebatandika okugema enkuba nebeera n'obuyumba bw'ekika obulimu empewo z'ekika nebagenda nebasaba abafu afala yashkurun tebasobola kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala Allah gerema zikati wattakhadhu min duni llahi aliha nebalekawo Allah nebasinza tali Allah nsobi nene ababbi gyebakola okukola ekintu ekifaanako bwe kityo nolwekyo eyemu ku nsonga tubeere nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okutuwa ensolo zino emigaso emeka egiri mu nsolo gino gye mmenyeeko mitono ku migaso emiyitirivu egiri ku nsolo zino ku migaso emiyitirivu egiri ku nsolo zino ensonga eyokuna kwe kubeera nti nno naffe tweyunge ku baganda baffe abali mu hajji mu mikolo anti tukimanye bulungi nnyo nti hajji zirimu emiteeka esatu alqiran attamattu wal ifrad omuntu yenna yabadde agobye emisomo gya sheikh abubakari bangi bayinza okutagiteekako birowoozo nti sigenda kola hijja tayagala kulya tayagala kufaayo naye abagigoberera obulungi bannange emisomo gya hijja ng'ogigoberedde bulungi giri gimu ku misomo egisingira ddala hijja eno erimu ebintu bingi by'ogiyigamu ebinyuma naddala ku nsikiriza yaffe tujja kukonaku bimu inshaallah mu maaso naye abantu abakola hijja ey'ebika ebibiri tugambye al ifraad kekola hijja yokka al qiran kwegatta maatha hijja ne umura omulundi gumu tamattu kwekusoosa umura noddako hijja byonnango bikoze mu safaari eyo emu kakati mutamatti akoze hijja tamattu ne al qarin abo ababiri abo bakakatibwako okubeera nti basala kye bayita al hadi balina okusala ensolo imma mbuzi oba nte oba ngamiya abo abali mu hijja ebika ebyo ebibiri amma almufrid takatibwako ekyo akoze hijja yokka takakatibwako ekyo kakati naffe eno gyetubeera tusala ensolo ng'abaganda baffe abali eri maatha bwe bali mu kusala ensolo zino naffe netubeera nga tutambulira wamu tetusobodde kukola hijja bo basobodde okukola hijja bye baliko eri naffe netubeera nga tubituliko tusobole okubeera nga umma y'obusiraamu etambulira wamu bingi byetwali badde twogerako barakallahu fikum tugenda kutandikirawo olunaku lw'enkya insha allah tulabe ennamula ya udhuhiya okusala udhuhiya okusala maatha ensolo kiri sunna oba kiri wajib insha allahu tabaraka wa taala waffaqa llahu aljamii lima yuhibuhu wayarda walhamdulillahi rabbil alamin.